jadi.
Muziki made this beat.
Nisha control. Ukizunguka tunabaki on hold. Na siyezi ficha local mana na kimbizwa kote ni on sport. Hawaamini ninaweza support all of your vibe and all of your flavor. Ushani wai imebaki uwe wife, siwezi shikilia tena. Itabidi kesi badaya ya yeah, ye yeah.
Sindindindi kama Lady JD. Zanipe JD, mtoto fulani, anafanya ni daydream. Driving me crazy, katoto full bando. Kana maskando, misiwezi mweka kando, kamili gado. Mama sita te amo.
Kesi badai, kesi badai. Kama ni vimu wani seti. Kesi badai, kesi badai. Umesha amua ni mekuchagua. Kesi badai. Kesi badai, kama ni pingu wani seti. Kesi badai, kesi badai. Umesha amua ni mekuchakua hey.
Baby, I've been feeling your vibe. Yeah, I'm feeling so hot on the daily. Girl, I won't lie, it could do anything for you. Tell me what you want, I'm gonna do. Misi jali kesi, kani pingu wache wani seti hey.
Kesi badai, kesi badai, kama ni pingu wani seti. Kesi badai, kesi badai, umesha amua ni mikuchagua. Kesi badai, kesi badai, kama ni pingu wani seti. Kesi badai, kesi badai, umesha amua ni mikuchagua. Kesi badai, kesi badai, kama ni pingu wani seti. Kesi badai, kesi badai, umesha amua ni mikuchagua. I'm loving your confidence, I can give you providence, yeah. I'm loving your confidence, I can give you providence.